kila mtaimu. Kachayo kampa mutaimu, baby tosula taimu. Hoi, mwinjoge na kuwa wati, mutambula kuwa wati, mwinyambala kuwa wati, chukumi kuchinga toho. Disbulini kuwa wati, self respect, ayo na yoti. Boga taga tabio nati, lalo wa singa nyo. Jovola mama nebloze, kuendaba kukuteko kwe. Nondaba nyo fighta fighta ze. Just because you are 100% baby, baby you have your name your color 100% Olu chikumi kuchina cho 100% baby, wama you have your name your color 100% Olu chikumi kuchina cho. Time, nobody does it like me. Me do it my own way.